Timotheo mokwongo, ang'wen. Roho wacho malong'o ni endalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende mamiyo ji lal. Jopuonj mag miriambo maparogi odinore ka gima owang' gi nyinyo maliet nowuond ji, ka gipuonjogi ni kik gikendi, bende gini kwergi mondo kik cham chiemo moko, ma Nyasaye ema ochweyo mondo joma oyie, kendo ong'eyo adiera, ocham giro kamano. To gik moko duto mane Nyasaye ochweyo beyo, kendo onge monego ji kwer, to onego chamgi kigoyo ni Nyasaye erokamano, nikech wach Nyasaye gi lemo miyo gibedo maler. Ka ipuonjo wete wechego, to inibed jatich maber mar Kristo Yesu, kendo weche mag yie kod puonj maber miseluwo nomi idongi. To bed mabor gi sigendini manono mag pinyni maonge tiendgi. Bed kipuonjori timo timbe mowinjore gi luoro Nyasaye. Ing'eyo ni ka ng'ato oketo chunye kuom tuke mag rieyo del, to mano konyo mana e yore moko kende. To ka ng'ato oketo chunye kuom luoro Nyasaye, to mano konyo e yore duto, nikech okelo ne gweth e ngima masani, kendo ngima mabiro bende. Wachno en adier, kendo owinjore joyiego chuth. Mano ema omiyo watiyo matek kendo wakedo, nikech wan gi geno kuom Nyasaye mangima, ma jawar mar ji duto, to moloyo jawar mar joma oyie. Puonj ji wechego, kendo chikgi, ma ok iyie mondo ng'ato ochayi nikech itin. To bed ranyisi ni Jokristo, kuom weche miwacho, gi gik mitimo, kod hera mihero go ji, kendo kuom bedo ja adiera, bende kuom bedo ng'ama ler. Ket chunyi kuom somo ni ji wach Nyasaye, kendo kuom lando wach, kendo kuom puonjo ji, nyaka chieng' moro abi. Kik ijwang' mich mar Roho mane iyudo kane okor wach kuomi e kinde mane jodongo oyieyo e lwetgi kuomi. Tim gigo gi chunyi duto, mondo ji one kaka idongo e yore duto. Tim kinda e wechego, kiritori iwuon, kendo kitimo gik mipuonjo. Kitimo kamano to inireswi iwuon, kendo nires joma winjo weche mipuonjo bende.